waliwo omutitimbe gw'ensimbi ezayingidde nga zeebyo kubanga abazungu tebalinaba kutuuka kutereera mmeeme Museveni nga talinaba kukkiriza kubaguza amafuta agakulu kaakati mwekyo nno newajja abayala b'ebyobufuzi abalowooza nti nze njagala nkulage nti ngaabamu ku batwalwanagana nabo nga babeesige bamugisa muntu waliga nti abagenderayo ki obwo buyala mubagendayo mugisa muntu teyandibaddemu abaalwana bali Arua gwekikuleeta ate okusambajja abaana ba wano bw'oba okuŋŋaanya ate obateeke mu bwendi naye bw'okomyawo olutalo okendeeza abaana baffe botisa abo bonna 40 wonoolondera balooya abagenda obawoza babajjeyo kijja kutwala obudde tebakola era ligenda okudda nga n'amaka gaasasika kyenjagala okubagamba bave mu kweyingiza mu ntalo zebatajja kusobola ebyo ebyokumbu yaaka baka babakubye yali akolayo ki